kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee 7 darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Tokkummaa mootummootaatti koomishiniin hayyoota dhimma mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa kaleessa gumii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf gabaasa isaanii dhiyeessanii jiru. Koomishinichi gabaasa kana kan dhiyeesse Itiyoophiyaaf uummata isheef yeroo qormaataaf balaa keessa jirtutti jedhee jira. Mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti lolli geggeessamu cimaa adeemuusaa illee tuqeera. Gabaasi koomishinichaa mootummaa federaalaa TPLF fi mootummaa Eertiraaf yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kan magaalaa Niyuyoorkitti geggeessamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota haasawaa dhageessisaniin waa'ee carraaqqii Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa guutuu addunyaa jabeessuuf gochaa jirtu waa'ee maallaqa sadarkaa addunyaa dhukkuba eelsii fi dhukkuboota biroo irratti duuluuf barbaachisu iddootti deebisuu rakkoolee dhiheessii mudataniif rakkoo qilleensa naannoo irratti qabsaa'utti xiyyeeffannaa kennuun dubbatan. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets yaa'ii mootummaa addunyaa kana cinatti achuma Niyuyoorkitti kaleessa kora dhimma wabii nyaataa warra kaan waliin qopheessanii turan. Gabaasaalee sagalee Ameerikaa jaalannetu qindeessee dhiheessa.
Pirezidaant Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti weerara Raashaan Yukireen keessatti raawwachaa jirtu irratti qiyyaafatan. Raashaan qaanii tokko malee seera bu'uuraa kan chaartara tokkummaa mootummootaa cabsitee jirti jedhanii biyyoonni addunyaarraa lafa ollaa isaanii humnaan akka hin fudhanne ifatti dhorkuu caalaa barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Yukireen dubbataniiru. Baayiden akka akeekanitti Yuunaayitid Isteets gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa diinagdee kallattiin Yukireeniif taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiru jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Giriinfiild jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Yukireen bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Yukireen qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Yukireen keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa hafe bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni miliyoona 800 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara miliyoona 100 miliyoona 50 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummoota Raashaa fi Yukireen gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudhaa jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need, predominantly.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessan odeeffannoo dogoggoraan Moskoo irraa dhufaa jiru itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnootaa 2015 barattoonni 800,000 galmaa'uu isaanii biiroon barnoota naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jalqaba torbanii Naakoor Malkaa kanarratti gabaasinuu erge kunoo.
Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattoonni 1,100,000 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota 800,000 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuu isaati hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. Barattoonni sababa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13 bara 2015 akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateera jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate bara darbe bara 2014 barattoota 1,100,000 ol galmeessuudhaaf karoorfame.
Isaan keessaa barattootni 600 ta'an sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru.
Barattootni 3,046 ta'an sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattootni kunneenis barana qormaataa akka fudhatan kan isaan ibsan.
Gara barnootaatiin yoo ilaaltu miidhaa guddaatu geggeeffamee manneen barnootaa hedduun miidhamaniiru meeshaan jajjabaniiru. Isa kana ministeera barnootaa wajjiniin wal ta'uudhaan dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjiniin wal ta'uudhaan guutuuf yaaliin dhuma ta'aa jira. Ammallee wantoonni hin guutin hedduutu jiru. Mootummaanis kara danda'ameen isa kana guutuudhaaf hojjechaa jira. Nu deeggaraa jira. Nus isa kanarratti dhumtuu duullee jira. Bakkoota baay'ee xiqqaa ta'aniidha amma galmee kanarratti kan gufuu ta'ee jiru. Irraa kanafe rakkoon amma kana jedhan barnoota bira hin jiru. Mukuma jalallee haa ta'u manumallee dhimmisu haa ta'u bakkuma gaaddisa jirutti galmaanii barachuudhaa fi manni yaa'ee galmaa akka jirudha ragaa amma sii kennarraa kan ilaaluu dandeenya.
Maatii barattootaa fi barsiisonni dubbisne tokko tokko godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaatti deebi'uun rakkisaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Godina Wallagga Baatti jiraataa aanaa haroo limmuu ta'uu kan dubbatanii fi sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni dubbatan tokko akkas jedhu.
Amma waa'ee mana barnootaa maal yaadama? Akkamitti ergita? Eenyutti ergita? Eessaan dabartee hidhatti moo akkamitti moo deemti moo baatee ni galti moo hin galtu jettee ergita? Mana keessattuu jireenya ishee jireenyadha hin jedhamu.
Obbo Efreem Tasammaa gamee isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan qabu.
Wallagga bahaa aanaa limmuu irratti illee rakkoon kun hin mul'ata. Bakkeewwan kanatti barattoonni akka qormaata kutaa 8ffaallee dhufanii fudhannee gufuu ta'ee ture diinni. Amma garuu isaan kun illee ganna kanallee bakkitti barachaa jiranii jira. Yeroo naannoon kun haalli tasgabbaa'an uumamu qormaata barnoota isaanii fitaadha kan jirani. Haaluma isaan fitan irratti hundaa'uudhaan qormaata kutaa 8ffaallee kennuudhaaf qophiin xumuramee jira jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoowwan nageenyaa keessa turan keessatti manneen barnootaa 1,055 ta'an manca'uu obbo Efreem dubbatanii irra deebiidhaan ijaaramaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti barana barattootni 7,500,000 caalan tajaajila soorataa mana barumsaa keessatti kennamurraa fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa bara 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu.
Maqaan koo Addis Yoota Abdiisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboodha. Bara 1912 bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Bara darbe irraa qabxii gaarii akka fidus abdii guddaan qaba.
Maqaan koo barataa Mirkanaa Girmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Piraapaatooriidha. Haalli baruu barsiisu bara 2015 guyyaa irraa seeraan eegallee jirra. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonnis hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jirra. Barattoonni waan irraa barbaachisu illee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jirra.
Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluun jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa qophaa'ina Ambootii kan hin barachaa jiru. kutaa kudha lammaffaa kan barachaa ture bara 2014 barana bara 2015 qormaata kudha lammaffaa fudhachuudhaaf qophii irra jirra fuuldura kana fudhanne jedhama. Har'a mana barumsaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoonni haala baruu barsiisuu eegalaniiru sirriitti namatti tola akkaataa isaatti eegalanii barsiisonni keenya immoo jajjabina akkaataa isaanitti barattoota kana barsiisaa jiran haala mara jirurraa ka'ee itti fufee akka barattoonni sirriitti barumsa isaanitti cimanii baratan akka irraan qabee namatti tola.
Qindeessaan mana barumsaa qophaa'ina Amboo obbo Seifuu Gaaddisaa Gamee isaaniitiin barnootni bara 2015 haala ittiin jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru.
2014 barnoota haala gaariitiin barsiifne. Sagantaa barnoota keenya haaluma gaariitiin poorshinii barbaadamu xumurree nuu milkaa'eeras barataan keenyas akka shawaalixaatti qabxii 616 mana barumsaa kanaatii fide iddoo gaariis qaqqabee jira. Ammas immoo sana caala barattoonni hedduun akka isaan qabxii fidaniif karoorfannee jira.
Itoophiyaatti sababa dhabamu nageenyaa hongee fi balaa lolaarraa kan ka'e daa'imman 3,000,000 ta'an barnoota isaanii addaan kutu. Odeeffannoon jaarmayaa mootummoota gamtoomanii irraa argame ni mul'isa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya ammammoo dhimma yaalii nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan kajilli addaa Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamar karaa marsaa intarneetii gaazexeessotaaf ibsa kennan isiniif dhiheessina. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamar dijitaalii yookaan karaa marsaa intarneetiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti yaalii araara buusuu deemsisaa turan ibsanii jiru. Walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessaaf lolli humna waraanaa furmaata ta'uu danda'u ka jedhan Haamar gareeleen lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii gareelee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu ennaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummoota gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qoonni Yuunaayitid Isteetsi deemsa nageenyaa sanaaf deggeessa gochuu akka ta'e kan dubbatan Maayik Haamar furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Kana ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen jilli addaa Haamariif hoji raawwachiiftuun dhimma embasii Ameerikaa ka Finfinneetti argamu Tireesii Jaakobsan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiif ittaanaa isaanii Dammaqa Makonnin waliin mari'atanii jiran. Akka mootummaan jedhutti yaaddoo Ameerikaan waa'ee lola haaromfameef Eertiraan deebitee walitti bu'iinsa keessa seenuu akkasumas marii gamtaa Afrikaan durfamu jalqabuuf tattaaffii hatattamaa cimee itti fufuun akka irra jiraatu mari'ataniiru. Jilli addaa kun dhimmootii gargaarsa namoomaaf itti gaafatamummaa ilaalchisee qaamotii wal fincilan waliin mari'atanii jiran. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Haamar bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa olis eeguun Obaasaanjoo waliin yeroo adda addaatti wal arguudhaan Yuunaayitid Isteetsi adeemsa nageenyaa kana attamiin deeggaruu keessatti michuu akka taatu ilaalchisee illee mari'ataniiru. Gama biraan dubbimaan TPLF Geetaachoo Raddaa har'a ganama fuula Twiitara isaanii irratti akka barreessanitti waraanni Eertiraa takazeedhaa qabee hanga Iroobitti adda waraanaa maraan haleellaa raawwataa jiraa jedhan. Lolli hamaan Maayikuulii, Zibaan, Gadanaa, Addi Awaalaa, Raamaa, Tsaroonaaf Zaalaanbassaatti geggeessamee jira jedhaniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan waaltaan ajajaa gama bahaa qaamotii murteessoo ta'an kan kaaba gama dhihaaf murni raayyaa waraanaa komaandoo 3 Eertiraarraa ramadamanii jiruu jedhaniiru. Humnoonni addaa Amaaraa akkasumas faannoon duula sanatti makamaniiruu jedhan. Eertiraan raayyaa waraana Sheemara bobbaasaa jirti. Humnoonni keenyas gootummaadhaan ofirraa ittisaa jiruu jedhu Obbo Geetaachoon. Asmaraaf Finfinneerraa hanga ammaatti deebiin hin kennamne. Irreechaa kabara 2015 fulbaana 21 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti akkasumas borumtaasaa gaafa fulbaana 22 bishooftuu hora Arsadiitti kakabajamu ta'u gumiin abbootii gadaa beeksisee jira. Gumiin abbootii gadaa har'a magaalaa Adaamaatti ibsa kan kenne yoo ta'u ayyaanichi nagaan akka kabajamu waamicha dhiheessee jira. Galmoo Daawit kanarratti Adaamaarraa gabaasa qaba.
Gumina Boti Gada, Halaka Baje Recha, Torbe Sambata Vidal Batadufu Vimfine, Akasumas Bishop to Tikabaja Muila Jisun, Magala Adama Tipsakan Nejra, Kandesangumicha Abagada Gobanaola, Guyote Recha Kunen, Merkanesanijran.
Guyadik Damito Korafin Finetirat, Horet Iki, Malkat Iki, Malka Romon Bara Erara, Ugurame, Urumon Ango Satin. Urumon huji saatin irat terjatuh irat debi, buaya digdam itu ayani rud ayana rudat ayana holat jatuh. Itu anse aririk allo ayana bokuti aririk allo ayana bokuti aririk allo ayana bokukan buaya digdam ilam hora hora harsadi irat kabajam.
Gamana genyatin rakona kaim mulan nef kopinta asfamukaneran abangada gubanaola biya kesa fi alasi namoni dufajiran akai yadovne tamaniru. Misensa gumi abotika da katan abangada jilomanos rechakana oromoko faudo intane sabni biya tikanis retta kair matan aferan ijiran.
Irrench wa nageati hunduman oromon ka alajirul ka manajirul ka dal arfanjiru hundinu. Irrench kara nageati, kara tasgabbik abun, kara ulfinnak abun, kara kabajak abun, kara safuk abun, kara kana ufani, irrench kana nam Ethiopia khesa yiru hundun kinu, kara nageati nuttani, eba bagada kan, eba waka, eba bagada akafudattanu, dansa sini dabarsa, hora abula.
Misensoni gumicha dabarin ya dekaban ipsanisi, hali naginyana noromias barakanati akafoyo abdi akakabandu batan. Abagada aliyi Muhammad misensa gumikanati.
Barnikum ala mafulashani inkun. Baranagaya akanutahu barbar. Nubarakum ala mafulafur kes. Wanamni dalagunile kalbin tenu nuchaba abad. Bara oromol ifi wal ajjef te barri kuma la mafkul afur bara qamni nutubu e sabni ke na belam mi dama bay amma mal barban na barakan wala jechar oromoy du fi sabah sablam mi dulle karabatu lafsin ararri akabu lafsin bakarobi rabbi akanu robu lafsin
nagenyi ha ititu fayam na gasa oromoti ata nagenyi ha ititu nage
gaba sagal america fkal mudawit adamara
Nanu Benishangul Gumus Kesat to Gota Lamander Pan Sababat Abamuna Genyatin, Manchaina Gaira by Yena Chufistai, Uji Davisanid Abuf Kalor, Karshin Billions of Domisadeti or Kabarbachus without Nanich Bakes Sejra, Nakurmalka, Gabasakaba, Kuno.
Nanu Benishangul Gumus Kesati would Naler Gaman Sadifi, Ana Dato Kokisati, Manchati or Gota Lamander Bait, Abamuna Genyati will Kabateka Kabin, Davisani by Yana Chisufi, Hoji Davisani Abudaf, Brin Billion Trobatami Sagalif, Million Ibafur Chalu, Akabarbachisu, Korano, University Nasosad, Ablis of Domisagal Tank, and Nimbro Jan Hojatin, Kanandra, Ifsekan Turisto, Amagaru Kambarbachisu, Brin Billion, Sodomisa Detifi, Million Ibashan Chalu Toda, Motuman and Chakan Bixse, Tigaftaman, Hogansa Sodabella, Nano Benishangul Gumus, Ubutarakan Taisa, Nifsu.
Jadi kadang belan wada sabah jatanya nanti warat pilih nak kawin orang macam lego kebelan nabara.
Kanandura koran no dem sefameni nanno beri bilion turbata misagal tu kafur tu berbaca sejane ture. Bayi koran no isakanani minan waliti kaba majeda mekaror sami ture. Kuntala million kuraja kam beri bilion afur temi afur telmama mufi gali osong gali nafe. Beri million tu kutu kashan sabab ada bumbuna genyan energami nafe. Yeroke sabasnu beri bilion sedemi sedet Tukashan all to Barbachisa is a jet uragenya. Midan also in the Sal Menefe, a cacasaratican cabane, Cabinia canamo, Kamnika Falunjuru. Ujin Devisanid Abufia, Rumsu, a Casmas Bayan at Jisukun, Wagotalama, Hamashani Kisat, New Jetama.
Koran no itinek and Andradims Famin, Gudunalin and Nubinishangul Gumus Sadi Jetunis, Metakel Kamasif, Asosa Casmasimo, Anada, Mauf, Komujat Aman Kisetti, Wagotalamandarban Kisetti, Namotni Kumatibafri Kumatrubatamishan Challen. Sawabat awam lagi nyaw jual kawatik eh sanila kambuka samani turanistau kandeng kumat ibbala maaf kumajata mishani ultan yero amma kanak eh saniti debi samani rujat anu putarrak any halati malak niyarga majat anirattis wanjat anka bu putarrak any
ከየት ይገኛል የሚል ሁሉም ዜጎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። እኛ ግን
ያዶን ቱሬ ማለቃ መከነገው ኤሳፍና ከንጀሉ ቱሬ ንትገሩ አካያዶት ይንላለ ሰበምኒሳ ዮናገኛ ፊተስገብ እንጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልት ቀቡድ እንዳጀነ ያና ጀልቀበረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አካሱማስ ዳብለሚቲ ሞቱማ አከባንኪ አዱኛ ዱብሱፍ ተታፊ ጎኔር ገመብራን ናኖን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዮካን ቀበኘ ቀባ ወርቄ እምነበረዲ ፊያል ቡድ ተብሮ አከሱማስ ቦሶና ቀባ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከሰቲ ከንሶቾ ፓርቲ ሞርሚቱ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ጀደሙዳ ዋውሙቲ እትጋፍተማ ዲሞተ ሲያሳፊ አበተ ወገን ሰውጂና ንጫ ከንታን ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ጥይፈኑ ናኖ ቤኒሻንጉል ፍከነሚ ገዲቧ አጀር
መሰረተ ልማቶች ላይ ብቻ የደረሱ ውድመቶች ናቸው እንጂ የግለሰቦች የተዘረፉበት ንብረት የወደመበት
በይንቆረኖ ከና መንጫቲ ቡራለም ሶማራት ከቀበ ቆፋማሌ ቀበኛን መዱንፋ መንጫይ ፍሳመመ ሚዳቲን ሰሙነ መረገ ይንቆረተምነ ከናፍ ጉቱ ደጀኔ ነመኑ ጥየፈኖን ከነመፍ ከዲቡአፊ ገዲያናል ማለክ ኢብሰም ሞቱማና ንቻቲን ለ ከነጉ ገሙ ደንደዋንን ታኔፊ ሞቱማን ፌድራላ ደገርስታ ሱቀባ እጀኖ ጀዱቀምና
እትጋፍተማን ወገንሰ ሶዳበላና ነብ ኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ታረቀኝ ጥየፈኖ ከነመ ጀደመረት ዱበተን ይጅሩ
አው መጀመሪያ አካባቢ ላይ የአድቮኬሲ ስራ ከይታም ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን እሱ
ዱራኒ ይላልጨውጂ ወልቀበቴ ረኮ ጉዳቱ ቱሬ አማ ወጂው በኑ ኡማሚን ጅጅራሜራ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ለሚ ደማንከሳ ቶኮ ጀረኒ አካፉደታን ተየራ ይሰዱራር ፎየን ጅራቱለ አማለ ረኮ ከከቤ ይላልጭሴ ሆጂኑ በኑ ኡሙ ኢትፈፋ
ሐለነጋ ይሮአማ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ያርገሙን ሆጂ ዴቪሰኒ ዳቡ ከሮር ሰሚቀል ማንጎፍ ዋንጉፉ ተውንጅሩ ጀር
በርገት አሁን በእኛ ክልል ባሳለፍነው አምስት ወራት አከባቢ አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው።
ናኖ ከኘት ጂኦተሻን ደርባንክ ይሰት ነጋምቡ የረጅቹን ድንዳማ ነሞን ኩመዲበለ ማፊ ኩመጃተ ሚሽኒ ኡልታን ቄዛን ትዴቢያን ጅሩ አማለ ዴቢያ ጅሩ ነምኒ ቄዮ ፊራ ቡቂፈማን ጅሩ አጂቻን ራወተማን ጅሩ ነጋንስ ቡዋጅ ረጅቹን ድንዳማ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ወጎተ ሙራሰ ደርባን ከይሰቲ ሰበባ ደበሙ ነገኛው ጅወል ቀበቴ ለሞት ንሄዱን አጂፈ መኒጅሩ ከነን ኩማ ዲባን ለካ መንሞ ቀይሳኒ ራቡቃኒ ጅሩ ከከሶመስ መነን ለሞተ ዱንፋ ኩማ ፍርተሚ ለመጫለን መነን በርኑታ ዲበ ለማኡል አብሊፈያ ዲበ ተኮፍ ሰደይ ተሚሰገል ከከሶመስ ቡራሊም ሶባ ከነን ብሮረቲ ኩባቲን ጉዳ ገቀቡ ይሳሞቱ ማና ንቻይፍሱ ከናንድሮ ገባሱን ከኝ ንያደተማ ሞቱማ ይሮአማ ከነ ነጋ ተስገበይሱን ቡቃቶተ ቀይሳኒ ትዴቢሱን ኦጂ ዴቢሰኒ ዳቡ ሁጀታ ከጅሩ ኢፍሳቱ ሩምሳስ ከያደተሙ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማሞ ደበሬን አንቆጲ ፈያቲ አፋሪፊ አማራቲ በካ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ በረደርቤ ሴኔ ከሰቲ ነሞኒ ኩማላማፊ ኢበሰደቲ ፍሱዶሚቶኮ ሙርቲ ማሌ አጄፈማኔሩ ጀቹዳን ቱትኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ ቤክሲሴር ከነማሌስ ዱበርቶኒ ኩማላማፊ ኢበለማኦል ሁምኖተ ቲፒኤልፊን ጉዴደማኔሩ ጀቹዳን ቱትኒ ኩሊፕሴር ሰርባ ምርጎተ ነሙማ ናኖ ትግራይ ከሰቲ ራዋተ ሜላልች ሴገሩ ሰበባ ሃለ ነገኘቲን ወልቀበቴን ቆረቹ እንደንደኝ ሲጀለቱት ንትኩን ፀሐይ ዳምጦ ኢብሰገነመ ፍንፍኔራ ሁርዶፍቴት ኪኖቲ ወልት ቡይንሰ ካባ ኢትዮጵያ ትሙደቴን ሰርባ ምርገነሙማ ቀቀቤፍ እትጋፈተሙማን አከጅራቱ ከነሚ ደማን በእኛ አካርገተን ታልሱዳፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ከመቱማዳን ሁንዴፈሜ ቱሬ በረደርቤ ናኖ አፋሪፊ ናኖ አማራ ከሰት ሰርባ ምርገነሙማ ራዋታሚ ቆረቹዳን ገባስ ጀልቀባ ፉልባነ ቁዳቶኩ በረኩመለማፍ ቁደሸኒት ኢፎም ሴራም ቢሮን ኮሚሽኒ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ፊ ቶኩማ ሞቱሞታ ወልተውዳን ገባስ ቆረኖ ታይሰኒ ይሮዲየሰን ያደዲየሰን ሆጂ ኦልቹፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ሰዳሳ በረኩመለማፍ ቁዳፉር ገሬ ቆረኖ ቁዳቶኩ ሁንዴሱን ቆረኖ ገገሱ ሳይብ ሴራም ቆረኖ ታይ ሆርዶፉ ዳንስ ገባሰ ዱራካን የስቱትኒኩን ነሞኒ ነጋን አጄፈሞፊ ሰርቢ ምርገነሞማ ራወተሞ ኢብሴጅራ ኦብፍቃዱ ጸጋ ዴታ ሚኒስትር ሐቃቲ
ያገኛቸው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸውን 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን
አርገኖ እንይሰርካ ዱራ በከዋን ካነቲ ነሞኒ ኩመለማፍ በሰደይቲ ፍሶዶሚ ተኩዱ namoota 1315 irratti ammoo miidhaan qaamaa qaqqabu, namoota 452 irratti sarbi mirga namoomaa olaanaan qaqqabu, namoonni 36 eessa buutiin isaanii dhabamu adeemsa qorannoo kanaan mirkanaa'ee jira.
Ajjechaan kun eenyuu fi akkamiin akka raawwatames obbo Fiqaaduun ibsaniiru.
831 ከፍርድ ውጭ የተፈጸመ ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህወሓት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ መለራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማፍድ በሰደቲፍ ሱድሚቶ ኮይላልጂሴ አርቀጫላ ጋሪያ ቡት ከራ ወተሜ ይወጣው አነተም ራስ ሸዋ ካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰቲ ሸኔን ከንቴርማት ተው አደምሶ ቆሮኖ ከናን ምርከነስኔራ አጀቻን ኩነሞታ ዱንፋን ከራ ወተሜ ሶይን ታኔ ካንካሮራን ሆገነሜዳ ሐለ አጀቻ ከናሲ ረጅሬሳን ዱካሳ ወለራ ህንጭነን ከራ ወተሜፊ አልቤፋን ከራ ወተሜ ተው ምርከነስኔጅራ
dubartoonni 2012 ta'an ammoo yakki dirqin gudeeddii irratti raawwatameeraa jechuun gabaasa kana keessatti eerameera. Sababa rakkoo nageenyaatiin gara naannoo Tigraay deemuun tuunni kun sarba mirga namoomaa naannoo sanatti raawwatame gabaasa kana keessatti kan hin hammachiisne ta'uu ibsee jira. Waraana kaaba Itoophiyaatiin sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaaf manni maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiin kan hundeeffame ogeessonni koomishinii mirga namoomaa Idil-Addunyaa Wiixata darbe gabaasa jalqabaa baasaniin bara 2013 yeroo waraanni kun eegalee lammiilee hundarratti sarbi mirga namoomaa gaggeeffamuun ibsameera. Koomishiniin kun mootummaa Itoophiyaa kan itti gaafachiisu mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa naannoo Tigraayitti yakka waraanaa fi sarba mirga namoomaa raawwachuu kan ibsan agarsiistuun adda addaa jiru jechuun eereera. Mootummaan haleella xiyyaaraatiin naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota nagaa hedduu balleesseeraa kan jedhe koomishiniin kun yakka sarba mirga namoomaa kanneen biroos hedduun raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eereera. Sarbi mirga namoomaa naannoo Tigraay hangaa fi turtiidhaan rifachiisaadha kan jedhan dura teessuun koomishinichaa Keerii Beetii Muringii tajaajilli bu'uuraalee nyaanni fayyaa fi dhiyeessiin deeggarsa namoomaa kanneen biroon dhorkamuun namoota siviilii irratti rakkoo geessaa jiru jechuun ibsaniiru. Kanaafis sarba mirga namoomaati jennee amanuudhaaf sababa gahaa qabna jechuun kan eeran mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru. Gabaasni koomishinii kun guutuu miti dursee barreeffame ejjennoo siyaasaa qabaa jechuun kan qeeqe mootummaan Itoophiyaa gabaasicha kan hin fudhanne ta'uu ibseera. Itti gaafatamaa waajjira tuuta raawwii hojii ministeerotaa Dr. Taaddasee Kaasaa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa qabu kaleessa ibsa baasaniin eeraniiru.
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለው እና ሁላችንም ከምናውቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተር ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው።
እንጀልቀባ ገባስን ዲያተ ኩኒ በዲና ነው ለሰደንኬ ስትከከበ ወሊን አንጋፊ ጉሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ኮፊ አደምሰ ሙራሳ ረቲካን ጥዬ ፈቴደ እንዲ ለማፋን ኮሚሽኒን ኩን ቀጀልቶ ተኩማሙት ሞታ ከነገምቲ ገባሰ ከነ ሰርካ ብርባደሙፊ ግጤ ትጋፈተው ማቀቡን ቆረተምቲ ከነየሰ አካታረጋን ትወርቲ ቀበመ ሲወይላለም ረጋን ቀበተማን በከን ጀረቱ ጅራ ካነሙ ዋን ሙራሰ ቆፎ ወልቲ ቀቡን ከነጀተመደ ከናፍ ሞቱማን ቆረኑ ዲያተ ኩን ረጋን ከመርከናይ ወለቡማን ከንገገፈመ ጀደስ እንፉደቱ አከወሊ ገላቲ ገባስኒ ኩን አከዲመጭማት ኮፊ ፉልድሮቲ ሲ ኢትጋፍቶሞ ኦርዶሲ ሱዳን ዳውቲ ካኖጉማ ፊ ቤኩምሳ እንደገረመ ሆጀተመ ምቲ ወለቡማ ዳበትቻስ ከንጋፊኬስ ገልቹዳ
አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ባቲ ጉራን አላባር ኩመላማፍ ኩድ አፍርኬሳ ጋባሰ ቆረኖ ባሴን ሁምኖኒ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ናኖ አማራ ኬሰቲ ነሞተ ነጋራቲ አጀቻ ራወቹ ድርቂን ጉዴዱፊ ቀበኝ መንጫሶፍ ሳሙ ኢብሴቱሬን አተው መሌ ጋባሰ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካን ኮሚሽኒ ምርገናው ማ ኢትዮጵያ ፊ ካን ተኩማ ሞቱ ሞታ ጋሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ካን ኢንፉራኔ ተው ኢብሴቱሬን ጋምብራቲን ቡዋ ቆረኖ ኮሚሽኒ ተኩማ ሞቱ ሞታ ካን ፉራቱ ተው ጋሬን ኩን ኤ ቢሮን ኢማ አላ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ኢብሳ ሐራባሲን ሞቱማ ናንቻ ጋባሲቻ አከፍራቱ ኢብሴ የኮተ ሪፈቺሶ ራውተማን ኮሚሽኒን ኩን አከቆራቲ ሁበቺሴ ጋሩ ተርካንፊን ሂንፍራተምኔ ጀቹን ሐዋሰ ኢድላ አዱኛ ቄቄራም ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ገመሳቲን ኦጌሶኒ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢድላ አዱኛ ካንቶኩማ ሞቱሞታ ጋባሲን ዲኤስን ሃንቂኖተ አከቀብ ሁበቺሴ ጅራም
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገልገለ ከሰሰ አለማ ፎለካ ዘልቀበ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታብ ድልበት ሳተላይት ይዳን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረትራው ወታ kanisinkesummesi antu jube horati qoppi boritin wolitdebina nagatbula